Sentai. Wawulira bino ngokujaguza mu bayizi abatuule ebigezo byabwe byakamaliriza ebyasiniya eyokuna ebyomwaka ogwedde 2025 ne bayita bulungi be baana abaliwo oluvannyuma lw'ekitongole eky'ebigezo mu ggwanga ebyakamaliriza ekya UNEB okufulumya ebyabivaamu olunaku olwaleero nga kisinziira wali mu maka ag'obwa pulezidenti e Nakasero. Okufulumya ebigezo bino kukulembeddwamu minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni. Kakati iyo muwendo gw'abayizi 43,215 manono bebe wandiso kutuula ebigezo bino eby'omulundi ogw'okubiri mu nsomesa empya. Okusinziira ku minisita Janet Kataha Museveni, okutwaliza wamu abayizi 22,688 bye bitundu 99.6% be baatuula ebigezo bino babiyise bulungi nnyo era basobolera ddala okufuna amabaluwa agakakasa bino byonna satifikeeta mu lunnabuddu. Executive Director w'ekitongole kya UNEB Dan Nokolachi Odongo agambye nti abayizi 22,492 abaatuula ebigezo bino baana ba bulenzi nga bye bitundu 47.3% ate abayizi 22,271 8.71% bye bitundu 5.2% bo ba buwala. N'ayongerako nti abayizi 15,462 bye bitundu 37.5% bano bo baana ba masomero agayambibwako gavumenti ate ba abayizi abali mu 27,521 bye bitundu 6.42% bo ba masomero ago ag'obwannannyini. Kakati ku ssomero eriyitibwa Singo Secondary School emitiyaana eyo nga ino nno omutandisi waalyo mukungu owa Ssaabasajja Kabaka Emmanuel Butebi Ssembuusi bino yabikakasiza n'agamba nti ne gye buli eno bakyali mu kujaganya. Kakati Nalumu Aaron ye mukulu w'essomero lino kwekubiteekako eddoboozi.
Twatuza abayizi 10,015 nga bonna bayitidde mu result 1 abasinze subject C. Tuyina mathematics, tuyina chemistry, physics, english ne biology ezasinze okukolebwa obulungi. Ebimu ku byatuyambye okuba nti twakoze bulungi ne tutuuka ku mutindo guno. Ekisookera ddala library yaffe eri well equipped nti ebitabo mu ebiri mu bujjuvu. Tuyina computer accessories ezituyambako mu curriculum eno empya.
Ne ku ssomero lya Ligase Senior Secondary School ekiwawo mitiyana akulira essomero lino ye Latibu Doka agambye bw'ati.
Abayizi baffe bonna be twatuuza bayitidde mu result 1 ate nga bonna baafunye A ne B ku subjects ze baabadde bakola zonna sciences ne arts baazikubidde ddala waggulu era ffe mpologoma ya mitiyana.
Ate yo ku ssomero lya Mumusa High School emitiyana era n'abaayo ebigezo bino baabiwuuse buva. Nono byonna bikakasiddwa principal w'essomero lino era minisita emmenge eyo oweekitiibwa Joseph Kawuki.
Baatuuza abayizi 248 ku Mumusa High School era abayizi bano bonna baayitidde mu ddaala lye bayita result 1 era ng'abasingako obungi basinze obubonero bwabwe okutambuliramu A ne B. Tetwafunyeyo bayizi bayitira ku ddaala erya E oba lye bayita basic performance. Twagala okwebaza abasomesa abaabatendeka, tuyozaayoza abazadde era twagala okukubiriza abazadde bonna nga batwala abaana mu masomero batunuulire nnyo engeri abaana gye bateekebwa tekebwamu. Kisobokera ddala bulungi omwana okuyita nga tebamubbidde bibuuzo.
Ku ssomero lya St. Sepian High School kyabakadde mu disitulikiti ey'e Mukono omukulu w'essomero eryo ye Joseph Kamya naye atubuulidde bwe baakoze.
Twebaza Omukama atukoze bulungi, ebigezo byaffe bikomyewo bulungi nnyo, abaana baffe bonna bakomyewo bulungi. Twatuuza abaana 262 abaana bonna bayise bulungi ate ekyenjawulo ku mulundi guno abaana baffe abalenzi n'abawala babalansinze bakoze bulungi nnyo era bagenda okweyongerayo mu matendekero aga waggulu. Njagala okwebaza ennyo Board of Governors, abasomesa bange n'abayizi bennyini abakoledde awamu okulaba nga tugenda mu maaso okuyisa abaana obulungi bwetuti.
Ye Katimbo Godoni onono nga yakulira essomero eriyitibwa Hilton High School mu disitulikiti ey'e Mukono agamba nti nabo baakoze bulungi era ebisinga wabibuulidde munnaffe.
Twagala okwebaza Mukama Katonda kubanga ebigezo byaffe ebya siniya 4 bifulumye era abayizi baffe baakoze bulungi nnyo. Abayizi baafunye zi A awamu ne zi B's ne result 1. Njagala okuyozaayoza abayizi abo n'okubakulisa empewo y'ekiro kubanga baakoledde ddala bulungi era bonna bagenda kufuna combinations ku A-levels yonna.
Kati iba T. Godfrey nono ya myuka omukulu w'essomero eriyitibwa Ssekamuli Secondary School erisangibwa mu bitundu ebyeba munaanika mu disitulikiti eyeruwera atubuulidde nti abayizi baabwe bonna 58 be baatuuza ebigezo bino baabiyise bulungi.
Tuine sanyo ya nsuso, raba izi bafibetu watu zoma kwa gwede. Habana atalo munana angabona wa itide mudare risoka. Chinono chivude kukula gane nungi tuina na abazade bafe. Wamuno kwe siga katonda. Nurecho tuku iliza abazade bafe mwenamu ina abechitu unuchino. Okongelo kutue siga na abala na kubanga guo mwuri mtu kwa ledala. Tuweba za omu ima wesi somero, levulani kano ni kasana godifle. Olo uyamibu nabu utu wade wamuna abazade. Tuba kubilizo kukula kukuma abana, wamuno kwa watu watu wabangu. Kubanga tuatanise dokusumisa nule kituku wizawaza demu na mwena mungeroku tuwe siga useka mwini senior secondary school wanibamu nanika.